lo 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 Sisemi kitu na nyamaza Kaukishindwa kuema Na kupa pumzi chukua Unipeka ukirema Kizidi kunichachua Si unajua nyota njema Ujali kitoka jua Wando wangu chanda chema Moyo nimekupatia oh, Maradufu mimi Na kupenda mimi Uwendo wangu wanoro haini Nita kuthamini Pendo lako teni Nita lilinda sito lutupachi Maradufu mimi Na kupenda mimi Uwendo wangu wanoro haini Nita kuthamini Pendo lako teni Nita lilinda sito lutupachi Ulipo wewe Donipo mimi Ulipo wewe Donipo mimi Ulipo wewe Donipo mimi Ulipo wewe Donipo mimi
Oyo SLA Oyo Walitabiri mwaka jana Mwaka huu tunaachana Kwa uwezo warabana si bado tupo na tunapendana Oh, oh, walomba tuwachane Dua wameomba vibaya Tukipishana nao, tupo pamoja Waondo wanaona haya niponae Natambanae Navimbanae Paka sasa na enjoy nae Oh, oh My baby, my baby Nifanye unavyotaka we
My baby, my baby Nifanye unavyotaka we
Ulipo wewe Ndo nipo mimi Ulipo wewe Ndo nipo mimi